Te whanake tuatahi, te kākano, mahi namarua te kaumā whitu. The dialogue for this chapter contains a number of new language items for a quite different situation from the previous two dialogues. Whakarongo ki ngā kōrero a roimata rāoko mere. Listen to the conversation between Roimata and Mary. Kei te maranga a Mere. Mere has had a late night and has overslept. Roimata, her mother, is waking her.
E oho e hine, maranga. Kua reri te parakuihi.
Heaha te taima.
Whitu karaka, haere ki te horoi, kia tere. Ka mā tāo tāo tō pāreti.
Kei hea takupane koti.
Kei roto I tō kāpata. Nā kui hae ana I nā pō. I hea koe I te pōnei.
I te kanikani māua ko tio.
Hea te taima I hoki mai ai kōrua.
Nō te rua karaka.
Ana, I pē hea te pēne.
He rawe.
Whakahuatia ngā kōrero a roimata rāwako mere. Imitate the sentences of roimata and mere's conversation. I a koe e kōrero ana, kau e titiro ki tō pukapuka. While you are speaking, do not look at your book.
E oho e hine. Maranga. Kua reri te parakuihi.
Heaha te taima.
Whitu karaka. Haere ki te horoi. Kia tere. Ka mā tāo tāo tō pāreti.
Kei hea takupane koti.
Kei roto I tō kāpata. Nā kui hae ana I nā pō. I hea koe I te pōnei.
I te kanikani māua ko tio.
Hea te taima I hoki mai ai kōrua.
Nō te rua karaka.
Ana, I pē hea te pēne.
He rawe.
Ko roimata koe I nāia nei. You are roimata now. Say roimata's part of the conversation in the pauses where she would be speaking. You should begin with roimata and continue with her part of the dialogue when her voice fades out.
E oho e hine, maranga. Kua reri te parakuihi.
Heaha te taima. Kei hea takupane koti. I te kanikani māua ko tio. Nō te rua karaka. He rawe.